Spice, Your Life, Mola One. I gonna pull it on, yalla, Mola One.
K-Ani Music.
Boss Fraser, no more big and Nakila. Open it, Gaza Kologa, Nakila.
Kilepo wa hizo kolwele tafwile Kulenda utafenda pashili taufwile Niwe na chonga same night puma wala Chiwe winga fundu lapo kuk puma wala Chona salila pofe wanu kwika last day Let me be your popu mali mfwika last day Unti last day elafu inga last day Kakuingisha mwona laboro kaka last day Tawa ile waniko sele nalichizi nepo Naichaje chilonda nalichizi nepo Nalichizi nda nacho nalichizi ndapo Naichindika palya naichindika kapo naichindika